Jeremiah 27 verse 1 Ekuqaleni kokubusa kwaSedekiya indodana kaJosiya inkosi yakwaJuda kwafika lelizwi kuJeremiah livela kuJehova lithi verse 2 Usho kanje uJehova kimi uthi zenzeleni izintambo namajoka ukubeke entanyeni yakho
verse 3 ukuthume enkosini yakwaEdomi nasenkosini yakaMowabi nasenkosini yabantwana bakaAmoni nasenkosini yaseThire nasenkosini yaseSidoni ngesandla sezithunywa ezifika eJerusalema kuSedekiya inkosi yakwaJuda verse 4 uziyalo ukuba zithe emakhosini azo usho kanje uJehova sebawoti uNkulunkulu kaIsrayeli uthi niyakusho kanje emakhosini enu nithi verse 5 mina ngenzile umhlaba nomuntu nesilwane okukhona emhlabeni ngamandla amakhulu nangengalo yami eyeluliweyo ngiwunika lo ofanele emehlweni ami verse 6 manje senginikele wonke lawa mazwe esandleni sikaNebukadnezari inkosi yaseBhabheli inceku yami futhi ngiyakumnika izilwane zasendle ukuba zimkhonze verse 7 zonke izizwe ziyakumkhonza yena nendodana yakhe nendodana yendodana yakhe kuze kufike isikhathi sezwe lakhe izizwe eziningi namakhosi amakhulu bakhonzise verse 8 kuyakuthi sizwe nombuso ongayokumkhonza yena uNebukadnezari inkosi yaseBhabheli kungabeki intamo yakho phansi kwejoka lenkosi yaseBhabheli leso sizwe ngisijezise usho uJehova ngenkemba nangendlala nangesifo ngize ngisiqede ngesandla sakhe verse 9 kepha nina ningabalaleli abaprofeti benu ababhuli benu namaphupho enu nabahlola imhlola phakathi kwenu nabalumbi benu abakhuluma kini bethi anikuyikhonza inkosi yaseBhabheli verse 10 ngokuba abaprofeti amanga kini ukuba nisuswe kude nezwe lakini nginigxoshe niphele verse 11 kepha isizwe esiyakuyibeka intamo yaso phansi kwejoka lenkosi yaseBhabheli sikhonze leso ngiyakusiphumuza ezweni laso usho Jehova sililime sihlale kulo verse 12 ngakhuluma kuSedekiya inkosi yakwaJuda njengawonke lamazi ngathi bekani izintamo zenu phansi kwejoka lenkosi yaseBhabheli nikhonze yona nabantu bayo niphile verse 13 niyakufelani wena nabantu bakho ngenkemba nangendlala nangesifo njengalokho uJehova ekhulumile ngesizwe esingayokuyikhonza inkosi yaseBhabheli na verse 14 ningawalalela amazwi abaprofeti ababesho kini ukuthi anukuyikhonza inkosi yaseBhabheli ngokuba baprofetha amanga kini verse 15 ngokuba ngibathumanga usho uJehova baprofetha amanga ngegama lami ukuze nginigxoshe niphele nina nabaprofeta baprofeta kini verse 16 ngase ngikhuluma kubapriest nakubo bonke lababantu ngithi usho kanje uJehova uthi ningawalaleli amazwi abaprofeti benu abaprofeta kini ukuthi bekani izitsha zendlu kaJehova ziyakubuyiswa eBhabheli masinyane ngokuba baprofeta amanga kini verse 17 ningabalaleli khonzani inkosi yaseBhabheli nize niphile ubuya kuchithelwani lomuzi na verse 18 kepha uma bengabaprofeti uma izwi kaNkulunkulu likubo mabanxuse uJehova sebawothi ukuba izitsha ezisele endlini kaJehova nasendlini yenkosi yakwaJuda naseJerusalema zingayi eBhabheli verse 19 Ngoba usho kanje uJehova sebawuthi ngezinsika nangolwandle nangezinqe nangensali ezitsha ezisele kulomuzi verse 20 angasithathanga uNebukadnezari inkosi yaseBhabheli ekuthumbeni kwakhe uJekoniya indodana kaJoyakimi inkosi yakwaJuda eJerusalema wamisa eBhabheli nabakhulu bonke bakwaJuda
nabaseJerusalema. Verse 21. Yebo, usho kanje uJehova Sebawothi, uNkulunkulu kaIsrayeli, ngezitsha ezisele endlini kaJehova, nasendlini yenkosi yakwaJuda, naseJerusalema, uthi, Verse 22. Ziyakuyiswa eBabheli zibe khona kuze kufike usuku lokuzihambela kwami, usho uJehova, bese ngizikhuphula ngizibuyisele kule ndawo.